That's that last cut was Le Marquis de Maisonmère from the CD Miracles. I've always liked that CD ever since it came out years ago. Features JDT, Fer Gola, and Bill Clinton as the leads on that one. And actually, let's hear something from Bill Clinton's newest CD right now. Let's hear something from Kulumbimbi. We're going to hear the track, if I can find the cover, which I put over here. Okay, I can't find it right now. Yes, I can. It's all covered up with underwriting. Here we go. It's Bill Clinton's new CD, Kulumbimbi. We're going to hear a cut off of this one called Sango Yamawa. And it's a surprisingly nice rumba from Bill Clinton. He's known as pretty much as a wild man, but this is a really nice rumba from him. Enjoy.
On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Chérie, a bomba bolingo na paradiso. Nako sala ndenge nini pona kota tana chobo. Alita chamala. Loboko elei sakamboka. Lettre A, signe d'amour.
Alita chamala. Est-ce que linga kanga?
Ouais. Beyades of the gang, Monsieur Pino. Voici les champions de charme du grand samouraï. Bayoka, Lorette Compressor, Telinkoi, prêtre, Jojo Mandiki. Mapata Idriss Amonga qui casse paye.
Bolingo souffrance, bolingo ne douleur. Il faut si mon thème est comme il faut tout mis à bon bon à souci.
Angèle Moussouaïli, Lili la rêve, Tabou Fatou, Ardoise Nyawan Zambé.
Bolingo souffrance, bolingo ne douleur.
Baker Yoma, Zifio Tunani. Ouais. De leur VIP. Saoudienne, Nakobala. Laetitia Lilkin. Béwili, Alice Mouati, Tefilou Velela, Mami de Monaco, Bijou Kimika et Longa Bafeti, Yves Moujani, Sonny Chilumba, Cus D'Amato, Yokabana, Loso, Ndunda, Mwengi, Bilolo, Bikalakasa, Yankol, Ah, Mfumbo, Ah bon? Oui, c'est un pangi. Simon Bongo, forme Yabino. Kope sa koko ma ya piote mote ma koko kitaka na tumbako. Olivila na Luanda. Debs de Mukalinga, Londres. Kofi Aina. Le Zema Kwangala, Jacques. Boss Fedin Zaya, Geneviève, PDG Tamak, Ya Jimin Kewe, Mbonda. Yo moto mesana kokota na bilangananga, yambalo na tche engrain chimique. Spertige,
Boyo Kabano, bien!
Ba chéri ba ye banzoutwe, mama bonera sa kitoko, lina mwachi asa nambongo, fili de poufa sa ba charmen, la bala 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 bala, souri moi,
souri moi. Volant hydraulique.
Mwazala ma kolomine, alanda ka sendela lyoko, baninga ba police la kelasi yoponi se veya nzuzi ya baba 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 mwana balaki sa mosa pisukande mabe prefe ngombo fili de pouva
ba bichonel
suki mwa
au bord de la rivière, na kanisi masona lobela kiyo me pourquoi yo bolingo bololo pona na
kule katano haji autrement dit macha bolingo
te vite ke bitrende mbana na ngai le longa na lembi ba carte rouge
kajeri
sifle na monopole bitre le kola na monokwa roulage ba prr bamba bamba yo zo boyanga le longa na lembi ba carte rouge na metelo maboko pra pra pra
Majaki watunda bali ya bendunda
Nadie nasika songo moteme koswa chosha kwa
4G
kana kangala yo bongote
musisa kati
yeke normale anto meta na pesi yo raison na bolingo kwesa li sola yo na bona tindi kolelo etiki bala change
Alex Fumusi
bolingo masinda kana koko kate fasika lombo
im national
fasiko sala se yanga roje mitwese
J'ai dit vers le mignon chef.
Eh, fils à maman, sur la bolingo, n'yongo va futa ka so kezali. So keza teme mangana pake na sine de chef. Na ko futa n'yongo, n'yongo e pola kate.
Bana, musique, sonima, le meilleur de Paris.
Na ko senga se lanzambe, oe salo yo ilimbo. Abalola yo mote, matweza chango.
Prince Tukuzu.
Chevo katinga basanti matweto.
Papa Jimé.
Na kubangali wakasi waka mone mentoni.
Papi Schengen.
Na boko nizembi ya nefwa mone.
Luki koko mpaka mupange ya rumba.
Na sani pata matanite boje mazele.
Joji 3.
Bakusha tikali ya pamba dede nega gobama. Idye ki bala bala, mete si koma ye ye ye.
Chango botelema, c'est la voix de Sinaï.
Yonde to.
Bienvenue Makanga. Le boss le plus doué de sa génération, le vieux loup Didi Kinwani, Raoul Itono Infinitif, Savané Mwadi, Agence Itono, Bachelet des Royales, Vonvon Tango Mfumu, Monde, King Mercedes, Gouverneur Tamba, Manda Six Cylindres, Levi Samouraï, les deux jumeaux d'enfer Nsimba Nzuzi, Ilo Armée Rouge, Max Zulema, Che Palma, Zadio Kazadi, Ibero Kuka, ingénieur des ingénieurs, Patrick Tioi Big Master, 1000 décibels. Au commencement, Bill créa G5. Le monde na molongo mokusa mo Congo gratinage.
Afimiko na Yannick, papa alili mama Francine na ngai.
lelo nanga oyo ngana linga oyo ngana pona oh wilo na yo 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 wilo nanga yo 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 wilo nanga oyo ngana linga oyo ngana pona Chérizonga na bolingwango papi akao yeah 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 Chérizonga na bolingwango papi akao yeah 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 Mwilo mokolo to solo la kinayo Isa king a malade o oh papa Zoto ya kolinga o oh papa Bolingo e ganye Zambe bolingo ya mako silate Zambe waboka si o oh zambe Isa ngana ye o oh mondo To vivre tili
La lokola bolingo ya emeneya na adija na kisasa lieve kutuka sese am
wilo mokolo to salalaki na yo pesaki nga malade o papa nzoto ya kolenga o papa bolingo he ganye Zambe bolingo yangwe kwa silate Zambe waboka siyo nzambe Beni sangana yeo mondo ye To vivre tiliwa Je veux vivre avec Willo Je veux vivre avec mondo Je veux vivre avec Willo Ah papi Soki nazalaki mwana roi Oh nazabwa mengwa papa Na pata na mabako ya wilo mondo
Wilo mondo
Yeah, yeah, yeah,
oh Yeah
Soki nazalaki leka ministre Oh nazabwa mengwa papa Na pata na mabako ya dijananga
Mrs. France
Yeah, yeah, yeah,
l'un des charmes
Soki nazala ki mwana roi Oh, nazabwa mengwa papa Na pesa na mabako ya dijananga
Mrs. France
Yeah, yeah, yeah,
l'un des charmes
Soki nazala ki leka ministre Oh, nazabwa mengwa papa Na pesa na mabako ya liyebenanga
Ekasese
Yeah, yeah, yeah,
apari
Partie bana Paris, bana Bruxelles, bana ya Suisse. Nena leli bino. Yoka.
All right, that last track was King Kester Emenea from, I think that's probably the original version of Willow Mondo from a really old album just called Kester Emenea. It's got a picture of a very young king walking across what looks like the airport in Paris with nobody else around, just like this night scene with him walking through the airport with these white slacks on, these white linen slacks on. Anyway, that was Willow Mondo from Kester Emenea. Before that, Bill Clinton from his latest CD, Kulumbimbi, we heard this song called Sango Ya Mawa. Gotta like that song. I like that from Bill Clinton. Formed in 2009, Culture Works is an independent nonprofit organization dedicated to creating an environment in which the arts and culture of Richmond region can flourish and prosper. Receiving funds from a diverse mix of corporate, foundation, municipal, and individual donors, Culture Works is a steward of public and private investments in the arts, providing grants to arts and cultural organizations and to individual artists. To learn more about Culture Works programs, area art happenings, and how you can get involved, you can visit richmondcultureworks.org. And this program is supported by Sticky Rice, serving American and Pan-Asian entrees at 2232 West Main Street in The Fan. Sticky Rice is open for lunch daily and each weekend. Sticky Rice prepares a brunch menu in addition to regular lunch selections. Sticky Rice, open every day from 11:30 a.m. until the wee hours, with brunch on Saturdays and Sundays from 11:30 to 3. Menu online at stickyricefan.com. And our website is www.wrar.org. You can follow the track list there. And there's a little button up in the upper right-hand corner where you can still donate to do your part to keep this kind of music on the air in Richmond and in the world. Streaming on the net at www.wrar.org. Coming up next, Verkis Kamangwana has been a great saxophone player and music producer for many, 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 many years in the Congolese music scene. And usually he presents other people on his labels. Well, this is an older LP in which Lasisi out of Abidjan is presenting Verkis. This is the album called Lasisi Present Verkis et l'Orchestre Veve. And it's on the Sakorus label. Nice album. Featuring Verkis sitting on the cover there with a big smile on his face. And we're going to hear a cut off of this song. It's a nice 10-minute song, but it's a killer. This one goes out to all of our friends, all of our Kenyan friends right now who need a little pick-me-up. Here is Dribbling Ya Somo from Verkis Ela Veve.
Moni lokola obaluki na yoki osela masolo bano binanga ozelinga ipanda lokola nanyo
eske manda yango alekinga nani
banda lokola nanyo
eske manda nanga tokokani
banda lokola nanyo
pilo belanga soki akoganyenga i
oh oh dio sheri na moni lokola obaluki na yoki osela rasema bano binanga ozelinga ipanda lokola nanyo
bano belinga
Banda lokola,
baluki na yoki osala basolo balobi nanga ozoi ngai panda lokola nadio
eske manda yango ya nzoto mike
panda lokola
nadio tosheri soki mbanda nanga lekinga monene
panda lokola nadio
eske mbanda nanga tambolaka na pati
oradio sheri namoni lokola o baluki na yoki osala lonsenema balobi nanga ozoi ngai panda lokola nadio
eske mbanda yango azalaka mokuse
panda lokola nadio
basusu bakoloba o azali molai
panda lokola nadio
basi apamba ngai moko mokolo a mobali ye
oradio papi yebaka sheri nabangaka te nakoka mpe nalataka di osali ndele kozeli ngai banda kokina ngai te
eske mbanda yango azali motane
banda kokina ngai
ai nalanda te azali depase
banda kokina ngai papi
eske mbanda yango alobaka francais nazali lolendo na nzoto na ngai ye nakoka na nyonso bandeko na kartie tovandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele banda nyonso akomeka ngai ye ayeba kosuka na tembe nani oyo akomeka veve ye nde akoyoka lokito nazali lolendo na nzoto na ngai ye nakoka na nyonso bandeko na kartie tovandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele nani oyo akomeka veve ye nde akokota kikumbi
Yo quiero ser mi bebé. komeka ngai atombola na lobosa
nani oyo komeka ngai na sali mwasi ya tembe
nani oyo komeka ngai atombola na lobosa
nani lolendo na nzoto na ngai na kokana nyonso bandeko
nani oyo komeka ngai atombola na lobosa
na kartie tofandi bayeba ngai kala na sali motuti monzele
nani oyo komeka ngai atombola na lobosa
banda nyonso akomeka ngai ayeba kosuka na tembe
nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa
nani oyo akomeka veve yende akoyoka loseba ye
nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa
nazali lolendo na nzoto na ngai nakokana nyonso bandeko
nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa
na kartie tofandi bayeba ngai kala nazali motuti monzele
nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa
nani oyo akomeka veve yende akokota kikumbi
nani oyo akomeka ngai atombola na lobosa
Mama, mama, mokili e changer. Tumela mama, sumu. Bandai. Mes chers amis, aujourd'hui je vais vous dire un sos. Écoutez-moi la musique. La musique se tue le corps de moi. Niboma, Bébé Kali, laissez-moi. Aujourd'hui c'est le jour de Ramadan. Même moi je n'ai pas voulu danser, c'est danser quand même. Même si moi c'est manger café, c'est danser quand même. C'est dormi, c'est chassé quand même.
Danser, 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 danser.
Egina, 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 Egina,
elle va prendre les choses en main.
You are listening to Ambiance Congo right here on WRIR 97.3 FM, Richmond. My name is Dowdy. I'm here with you every other week from 3 until 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music. Hope you've been rocking and moving your hips to those last few songs. That last cut was Gerald Baratin from the LP, the first LP of the Le Bantu Monument Group, self-titled LP, Le Bantu Monument. Before that, we heard Pepe Calais and Niboma from the classic CD Moibi on the Silhouette production label. We heard probably one of the great classic songs, Nina, from them. And before that, Verkis et l'Orchestre Veve from an LP. La Sisi present Verkis et l'Orchestre Veve. We heard Dribbling Yasomo right here on WRIR. And let's see, I've got a little bit of a something here for you. Hang on.
We like to tell a story that really digs deep into people's lives and where they tell the truth.
The State We're In with Jonathan Gruber.
It's really just ordinary people who have been through extraordinary things and they live to tell the tale and can talk about it in a very engaging way. The State We're In, Thursdays at 10 a.m. on WRIR LP 97.3 FM Richmond Independent Radio, online at WRIR.org.
Sounds like a great program. I know some people who would be great guests on that show, let me tell you. All right, coming up next, let's hear some more music from Congo Brazzaville. This one from the group Nouvelle Série. We're going to hear something from the only CD of theirs I know of called Les Procureurs. We're going to hear a song off of this one called Bijou Reclames.
Michel Kimangu, Mesme Makita, Justin Opui.
Tango etanelinga mawadenite, yebisanga soki na sala yo nini. Nazala kana mai pe la famille amamote, meka koyo kela mama wango. Bato ya mokili mite mama bebo etenite, nako sala nene nini pona bosa na yote. Yo que la mai motora sana na mama moye. Atale la la bili wana kozu wa mama. Na moringo nyo swa matata e koza makate. Yaka deni de na nuvela.
Hey! Alain Lumwamu, Kamara Omwanga. Tala kaka, oza fer.
Kitoko pe boteza na yodenide. Zela nyoso yo kole kambato bakolu na kayo.
Ah mama, ah mama.
Azala kinaye awa, denide, talelo tiki bangona pasi,
Zadje kwa.
Ya Edith, Lovana ya Françoise, a gardé position en là.
Liberté à mon qui lui dit ta honte. konini toko wela di mama Bomengo lala kisiyo nyoso Voiture ya daf pembeni ya lopango Ezali ko bangisa Eme moke kitisa mote manayo La vie eko sila kate Bomengo ezala kanantango Nde oko zwa Zando liboso na yo kokende Ramble ezela yo nangambo Bambanda bamona mpe balenga Kura mombali mwana koka Amino ah, mama Koboya ngai te mama matete mobima baeba Sokobo ina kusara nini Sea Zando liboso na yo kokende Ramble ezela yo nangambo Bambanda bamona mpe balenga Kura mobali mwana koka
Mwasi yo soko kiko sala yebolamu Nasi mande asundoli yo hogo Tia daf na somelie Amoni pamba na misona ye Ako luka loku mwana kasi Poye bana kisasa oye luka banganga Jame kolonga Kisasa oye pona bilombe yosuka wapi
For listening to WRIO today and Ambiance Congo. In the background, the Orchestra Festival de Makisar is going out to Tim, who loves that band, Nkura Elombe. Before that, Zyko Langa Langa, from song Zizita from the album Zyko Ayenkisi. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence.
Sasa oye luka banganga jame kolonga Kisasa oye pona bilombe yosuka wapi